Abamu kwa waka batula kachika KBMFU na baganyo kukanya na chitesu ya government chokusonyi wa company ya Zimbia Plan Limited omusolo gwa bumbi 18 novo kaderunana nkaga. Minister omubezi w'ebyensimbi avunanyizibwa kuguno na guli Henry Musasizi yayanjudde ekiteeso kino ng'agamba ti kampuni eno etubidde mu kattu k'ebyensimbi. Musasizi ategeezezza nga kampuni eno bwe yawandiikira omukulembeze w'eggwanga ku nsonga eno ng'egamba terina nsimbi ziddukanya mirimu ate n'amabanja gagiri mu bulago kubanga tekyalina na mirimu. Musasizi agasseeko nti kampuni eno yakosebwa COVID-19 ekyavaako okuyimiriza emirimu gye yali efunye mu kuzimba omudumu gw'amafuta ogwa East African Crude Oil Pipeline.
The company bajita new plan eline ekizibu ky'omusoro gweremeddwa okusasula ate yasaba president nasindikira ebbaruwa naffe ekiragiro eteeka ligamba nti tusabe parliament etuwe permission to waive kyekindese wano okusaba parliament etuwe permission to waivinge 18.6 billion ku kampani eno kubanga eremeddwa kusasula ate mu ikonomi erinamu omugaso kubanga ekora business nga zirimu oil and gas yafuna obuzibu mu COVID nefuna ron neremeddwa okusasula kati n'emisoro ngegenda ne accumulating tulowooza kampani erina kyekoze mu ikonomi.